hapo take time the divine message na iko power nifikie God nipe freedom
wangu naomba guidance for potential player this single niko on this hapo hapo elewa niko hapo dedication yangu kwako Mungu wangu naomba guidance for potential player this sala niko on this hapo hapo elewa niko hapo wengine wote tumesahau sawa kwako
power ya word the first world god the hope the thing why you want it thing why your phone na believe nayo Ata santu tutambue zipatakayo Knowledge wise, loving, caring, freedom nice Jua sanu wako na understand doctrine wise Zaiwe kafiti bow down delica element Na keme uvivu ni jenge hisala permanent Na mini na prophecy zako History na jirudia jitihada ni aje Shukran kama kawa kipo tamu wewe dawa Yoyo za wanao kana dipitisha mepo dawa Jesus, wanyesha wengi mana we kujitolea Nibusa, ufai dike jambi mekolea God, nuju mekulea Kulira na palo mepulea Oh, na shindo phone gani hawa sene kitokea
Mungu wangu naomba guidance For potential air player This single niko on this Hapo hapo, elewa niko hapo dedication yangu kwako Mungu wangu naomba guidance For potential air player This sala niko on this Hapo hapo, elewa niko hapo Wengine wote tumezao, sao kwako
Kinyo kishagiri we ni baba mungu Mind for heaven's sake, muhim Saimi tabu, nduki, sauti ni tishio La darura, jambo na himiza mbe na sikio Zahawa na ghetto, full attention, revolution yaja Hamna kukunda, kavishu ni moja Na elewa we, planu na blaze, take place Face, yes to reduce this Bed na puwa muka, strength ya hustle, back is strong Motivation is the boy ke pala gain, atra song Heki ma mandishi, yele weke na message Isi kitarajio na ni ache na image Happiness guarantee You know what I need You know what I mean You know what's good for me Hey, well, bad, oh. You know what I need You know what I mean You know what
Mungu wangu naomba guidance For potential air player This single niko on this Hapo hapo Elewa niko hapo dedication yangu kwako Mungu wangu naomba guidance For potential air player This sala niko on this Hapo hapo Elewa niko hapo Wengine wote Sao kwako
Sina time mama kaunjue kanga grudge But try cross lines yachi wa go at large Sijidanganye mwanangu lazima identify na identify Kila happen nyumangu ntesa chuse kutestify Same reaction na jengeka mibia K-A-R-M-A na menia Napenda reality zunguke macho zote area Hivi na kisi tuta purify souls bandia Nipunguze tamani jo ukontrol ja Nipunguze tamani jo na control ja Nipunguze tamani jo ukontrol ja Nijo na control ja Nijo ukontrol ja Reason do zangu, reason mwenzangu Sajano mba light, clear vision, check out Imposa suit image, nago kunikuta ni wafari Jichopefu mjini, iku kazi kwa site
Mungu wangu naomba guidance For potential air player, this single niko on this Hapo hapo, elewa niko hapo dedication yangu kwako Mungu wangu naomba guidance For potential air player, this sala niko on this Hapo hapo, elewa niko hapo Sao kwako
I believe kila place up in Vina Ngena ewe Amen